bubble made it.
Lord, forgive me for my sins, she said, Lord, see I'm on my knees, yeah. She said, Lord, forgive me for my sins.
Forgive me, forgive me.
She said, Lord, see I'm on my knees.
Forgive me, forgive me. Forgive me,
yeah.
Alikuwa na date na mwana na chana, kila weekend anaruka na wana, kitaka namba na kupa wasichana. Leo wanatubwa sheshi maisha lana, kasikia kuna mwana alamsalam pia kashalipa watu kama chupa tatu za beer. Isa nachukiwa na wadada kama mia, akafuta pumps kamfata kama beer. Najua nini kuhusu mimi, maisha yangu yana kuchoma na nini. Nimepiga goti sikuaga makini, nimekata kauli na koma ulimi. Mungu baba nisame, wendo baba sipote. You know I'm your biggest fan, sending blessings in my way. Don't get a baraka baraka. Suti so malapa malapa. Family talaka talaka. No, simwagi mchele mubaraka. No, si tunarusha ile karata, tunabadilisha karakta. So tunapala sa pala sa chuki ni garasha. Sije ni kamata. Whoa, whoa.
Lord, Lord, forgive me for my sins,
she say,
Lord, see your mama. She said, Lord, forgive me for my sins.
Forgive me, forgive me, forgive me.
She said, Lord, see your mama, please.
Forgive me, forgive me, forgive me.
Mama told me usicheze na kitu kineto wakati. Wakati kusoma nilucheze nikawa na raka kupata chapati. Wakati unatoa mimba kumbuka kuwa kuna wenzako wapati. Wakati kujenga maisha mili jenga kiki. Kisa kwetu shida nkacha shule ili fanye mziki. Saivi ninabaki na jangalia, nilivopata world star nikaanza na tabia za kuvimbia. Nikipita club bebe zote kalikali na zipo fire beer. Kula nyama kula geni kula bata, wambia mimi ndo nalipia. Wambia mnyama mkali ndo nalipia. Bebe zote kali kawa na chapa, pesa mingi kama mwanangu kapu. Mesha ujana buwana sikuwe kwa na kapu. Kiona bebe kali masha na kapu. Naishi kwa kungaunga misio mwezako, kisha pata nyagi na igonga tako. Klibu siombe sasa hao mama zako, napiga malamuja unondoka zako. Saivi naomba Mungu anisamee, na mapepo yote na kemea. Shetani ni mbaya potee, nimekosa tapo kulekea. Baba Mungu nishike mkono, nimekukosa sana, oh Lord. Ufusko umefika kikomo, please forgive me no more.
Lord, Lord, forgive me for my sins,
she said,
Lord, see your mama, knees, yeah.
She said,
Lord, Lord, forgive me for my sins,
forgive me, forgive me, forgive me. She said,
Lord, see your mama, knees.
Forgive me, forgive me, forgive me,
yeah.